mutawana bye banjogerera ne bankolimira n'obifula omukisa bikindi mpangudde lwa kubonya mbye
Jenny.